Zakara, yeah, bring it on, a little bit more, again, yeah, beautiful. Royal King,
kuni becho vuta, pano pachalo, efe ukabila lyonse, unga vipeze, ukafakako. Zelu na effort, keep trying, never give up. Nothing is impossible. Wasaka kuname, ati kunonga kupanda. Keep trying,
limba chabe, fakapo na pempelo, zafi kontolo, accept the challenge. Hope and faith in the only future victory. Olo ni kanchemba che, ni naonai, bus conductor naonai, chikundu che. By the end of the day, nipenda saka isala. Wepata loza kathake nchito. Genza pocha pali pound and dollar. Kwa siku mkala no masjata. Nishi life ni wala. Your life mune.
Kunipeto vuta. Pano pachalo. Efyo ukabila lyonse. Munga vipeze. Ukafakako. Zelu na effort. Keep trying. Never give up, nothing is impossible. Wasaka kuname, ati kunonga kupanda. Keep trying.
Life sini easy, nkala jemu flex. Faka kocha penzelu, pafin tufeo jida. Wasa kuone lemu, awo si waza kujesa. Jombo ni hili yonse, chikulu je. Zingena, more money, kukash. Kondolole vipushinge one day. Uzaka chita motivate wanza. Kuna rambo langa na kuli iwe. Atindiwa ulipato. No matter what, never give up, never give up. Keep on, keep on.
Nipeto vuta. Pano pachalo. Efe ukabila lyonse. Unga vipeze. Ukafakako. Zelu na effort. Keep trying. Never give up, nothing is impossible. Wasaka kuname, ati kunonga kupanda. Keep trying, nipeto vuta.
Just Sakara, Royal King.
Pachalo, efyo ukabila lyonse. Unga vipeze, ukafakako. Zelu na effort, keep trying.
Top Media Production.